Natimiza zangu ndoto, nina blessing na pokea. Nani jali kamtoto, nina blessing na pokea. Natimiza zangu ndoto, nina blessing na pokea. Nani jali kamtoto, nina blessing na pokea. Kwake nili knock knock, hakusita kani pokea. Baraka zake mop mop, na bado na pokea. Asiri ni kufanya maombi na kufanya maombi na rudia maombi. Jumwili hii taleta tu mikosi na lete takukostwa. Utakula kama boss usifosi, yeah. Soka kabraza kama uko serious. Tubu dhambi zako zile previous. Umepewa nafasi, badili mitikasi. Ndo Mungu wa kubarika tabasi. I count my blessings, I can't be life, my breath the best. I count my blessings, count my blessings, I can't be life, my breath the best. Natimiza zangu noto, nina blessing na pokea. Nani jali kamtoto, nina blessing na pokea. Natimiza zangu noto, nina blessing na pokea. Nani jali kamtoto, nina blessing na pokea. Kwake nili knock knock, hakusita kani pokea. Baraka zake mop mop, na bado na pokea. Uwele toho chinu kanyweka juu. Na shukuru, na unanuru, na mwangaza. Akisema ihape na fuata, na fatu kufanya man. Na fatu kufuata, eh. Akisema ihape na fuata, na fatu kufanya man. I count my blessings, count my blessings. I can't be life, my breath the best. I count my blessings, I can't be life, my breath the best. Natimiza zangu noto, yeah. Ni mablessing na pokea. Nani jali kamtoto, ni mablessing na pokea. Natimiza zangu noto, ni mablessing na pokea. Nani jali kamtoto, ni mablessing na pokea. Kwake nili knock knock, hakusita kani pokea. Baraka zake mop mop, na bado na pokea. Kwake nili knock knock, hakusita kani pokea. Baraka zake mop mop, na bado na pokea.
Whoa, blessings of blessings la honor, yeah. Kabagazi na you know, one for jam, Dogo Richie man. Suna joni Kenshin Empire.
Call.